Morel, re go lebogela letsatsi je. Morel, re go lebogela letsatsi je. Morel, re go lebogela letsatsi je. Morena, re go lebogela letsatsi je.
Jesus, please, I did not find one to wrong. J is wrong.